ebyo nga bikyali awo akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu kakubye ebituli mu ngeri poliisi gyegombolulamu abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gy'azaanoonya akalulu. Omu ku bakamishona atula ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu Simeo Nsubuga ategeeza Kyabbasa nti beewuunya lwaki poliisi e Masaka yasobodde okukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amalako enkungaana ze bulungi wiikendi ewedde ate nga yabadde n'abantu bangi abamuwerekeddeko nga bwekyali mu bitundu by'eyiganga Kawempe Buyikwe Kayunga n'ewalala.
Naye kuba tebasobodde okuba n'olukungaana ne luggwa mu mirembe, tewali tiya gaasi, tewali masasi, tewali bantu bafiiriddwa bulamu awotuba sitiima. Bwe tugerageranya n'ebyali e Kawempe, n'ebyali e Mukono, n'ebyali e Buyikwe ne Kayunga, n'ebyabadde eyiganga obulamu bwagenze. So e Masaka walabyeyo embwa, embwa tezirina we zeetagisi. Kati wali kye tuyita situation judgment, nti ggwe nga omusirikale tunuulira embeera olabe nti kino kye ŋŋenda okukola kyetaagisa ku mbeera eriwo. Ab'e Masaka basobodde batya okuwa obukuumi nga tebawadde embwa, tebaleese embwa?
Simeo Nsubuga asabye abaduumizi ba poliisi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwongera okwetegekera obulungi enkungaana za bannabyabufuzi ez'okunoonya obululu nti kubanga tezibagwako bugwi.
Okusinziira ku timetable akakiiko k'ebyokulonda gye kaafulumya, kandidate ono ajja mu disitulikiti omulundi gumu aba tagenda kudda. Kati bamala obudde bungi nga beetegeka, omuzungu kyayita preparation, kye mukikola nti kiguddewo bukibugwi kubanga timetable tugimanyi.